legends. Yo, it's a legendary story. Drop like phenomena, it's hard to explain. When we land, it's like we jump from out of a plane. Leaving these gaps for you to fill in blanks. It's the hip hop heads, 41 training camper. Straight out of the block, like you read inside a witch's box. Listen to the vessels, will walk out of your speaker box. Claiming that you burn, but you ain't even close to hot. Oh, you're being radio friendly, okay, I'm not.
41 legendary. Mikono juu kama una feel hii habari. Tupo pamoja kwa shari ama hatari. Nionyeshe upendo kiona sita kishari. Kwetu nyuma best bite, nyuma ya jengo la zaini. Wana wote simameni, mikono inuweni. Beka mlipua bomb, furu fungua chapeni. Wachumba ona wale pale, nini unangalia pembeni. Tena kama wanashoboka, wana tucheki shingo feni. Haina kulemba kabipi, wana noeni. Yeah. 41 legendary, rusha mikono juu, furaha tuna vikari. Chuki haina nafasi, 41 legendary, rusha mikono juu, furaha tuna vikari. Chuki haina nafasi, 41 legendary, rusha mikono juu, furaha tuna vikari. Chuki haina nafasi.
In town, in town, I'm Tanzanite on your crown. The king of Serengeti, me run this town. Cold like weather, warm like fireplace. Audacity and shake a bow, I ride on a higher pace. Make way or I'll ruin your day. I'm from the gutter, baby boy, I just need my pay. 41 steps was at 41 block. Made this dude cold loop with 41 glocks. Fired 41 shots, now 41 rocks. And I fly back to A-Town with 41 drops.
I got 41 ways to smoke a chip at Buggin' Boys 41 times. My lyrics stopping when they puff up. I'm from UG and I don't take no dish. Nobody committed 41 sins since I woke up. My name is, oh, who gives a shit about that? I'm on the 41st block, the 41st man. To plant grass in my locale, spread it all around. It's like 41 trees for more than 41 months.
41 legendary, rusha mikono juu, furaha tunavijari. Chuki haina nafasi, 41 legendary, rusha mikono juu, furaha tunavijari. Chuki haina nafasi, 41 legendary, rusha mikono juu, furaha tunavijari. Chuki haina nafasi.
It's a constant struggle when your enemies double. Silverback gorillas in this concrete jungle. Keeping it tribal, rules to survival. The art of war is just a more than feature of the Bible. Spit the raw form that'll keep you on your toes. Raps that crush like dinosaur jaws. Thinking that the deep brother sleep on lords. I'm the leopard that will creep then leap on you.
Zaman walikuwa Calypso na Black Wizard ya Gala na kina Kisco. Ikaje ndia na police miaka tisini. Tukaanza kufuma na kwanza kujiamini. Huu makini, salute kwa yaya super Galiche na masha spoiler. Big up kwa mjomba Kazad, Matingo na Lula Kalonji. Salam kwa Machis, Yepoli na kila mbongo. Wapi kitenge, wiga wapi na chenge. Malegendari, Glock 41. Heshima si matani, ni kikosi cha mizinga. Tumekamata usukani, mikono hewani. Amani kwa ramamani, maskani ya mayungu. Bero saliti kibao, wameja tena mafungu. Amani kwa kaka mwemba, moroko na kule Dawasco. Wapi deo dipigo, ndanda, naras chiduri. Chicago karudia manjani. 41 legendary, rusha mikono juu, furaha tunavijari. Chuki haina nafasi, 41 legendary, rusha mikono juu, furaha tunavijari. Chuki haina nafasi, 41 legendary, rusha mikono juu, furaha tunavijari. Chuki haina nafasi.
This is